zin subuka Musaza Kyaddondo abatuuze ku kyalo Bujagali mu munisipaali mu Nansana East Ward munisipaali Nansana mu Wakiso bawadde ensalesale wa ssabbiiti eno ekitongole ekya UEDCL ekivunaanyizibwa ku masannyalaze kibaddize transformer yaabwe olw'omwezi omulamba gwe bamaze nga tebalina masannyalaze. Abatuuze basinkanye meeya wa munisipaali Nansana Regina Nakazi Bakitte okumulombojjera ennaku gye bayitamu olw'okubula amasannyalaze nga kaakana ab'amaduuka tebakyasukka ssaawa emu eyakawungeezi, abookya ebyuma bakaaba wamu n'abasaaluuni abafriji ezinnyokoza bwe babivaako dda.
Mirimu gyonna gisitamye bwejagali ng'akaalo kaffe tekalina masannyalaze kati mwezi mulamba tukabidde UEDCL ewoza nkya 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 oba obwenkya bwabwe tebutuka bulinga bwa Yesu batuwulire tukoye mutuwa deadline y'enkya fena ffe tubawadde yalaku abaana baffe babakuba bwate baffe batandise bakwata lwanzikiza abaana baffe babakuba abavubuka ab'effujjo bajja mu kitundu kyaffe ne bakola effujjo lwanzikiza ekutte mu kitundu tukabye tukoye.
Okulumwa kwange kuli nti efuriji zaffe tezikyakola tetukyakola n'enzikiza nayo nyingi kwegamba twasobeddwa dda transformer yayonenesi yafa ne batugamba bagenda gireeta tumaze omwezi mulamba nga tetugiraba.
Amyuka ssentebe w'ekitundu ekyo Lameka Mulambuzi Ssegembe ategeezezza nti transformer ebadde entono ddala nga temala kuliikiriza kitundu ekyo kubanga we baagi baweera abantu baali bakyali batono mu kitundu naye kati ekitundu kikuze n'abantu beeyongedde. Meya Regina Bakitte Nakazi ategeezezza abantu bano nti naye anyoleddwa nnyo kubanga abantu abo baweebwa ensimbi za parish development mod okwekulaakulanya n'emirimu gyabwe gifa ate nga gavumenti ng'eyita mu kitongole ekiwooza omusolo ye bajjamu omusolo.
Nze siri musanyufu nnyo nga meya w'e Nansana kubanga nsanze ng'embeera y'abantu gye bayina mu kitundu kino ekaabya n'amazzi gala abakyala bonna bakute ku matama sinsiyale gavumenti lwaki weebaka ng'ate bakuwa emisolo bakuwa buli kimu lwaki mwagala abantu bawa amasannyalaze amaanyi gaabagwamu dda bizinensi zaabwe tezikyakola abawelodinga ebintu baabiwanika dda abakamula obutunda bukatuuse abamata gafudde ng'ate obuzibu bwe tulina ekiseera UEDCL weggiddeko amasannyalaze abaana baawummula kati abantu mubasubi.
Kansala Kavulushe mu bikufaaki akiikirira ekitundu kino ku munisipaali ye Nansana alabudde ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya UEDCL kiwulirize okulaajana kw'abantu kubanga bakaabye ekimala.
Obusuubu bwange mbulina ku mikwano gyange abavubuka gye n'omuseveni baateesemu ssente okulaba nti bayiga skilling nga skilling yaabwe yeetaagisa okuba nti bakozesa amasannyalaze. Abaana babangi tukizudde tebabayigiriza okwokya ebyo ekitwandiisa wolodin babayigiriza ebyenviiri abaana bo balina saaluuni balina friji ze bakozesa otutunda obutunda naye tumaze omwezi mulamba nga UEDCL masannyalaze gavuddeko.
Kawefwe wa CBS okutuukirira Jonan Kiiza omwogezi w'ekitongole ekya UEDCL na buli kati akyagudde butaka.